wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubbaland Jeele Maxamed Aadan iyo wasiir dowlaha wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Asad Cabdirasaaq Maxamed ayaa magaalada Kismaayo si wada jir uga daafuray mashruuca RLRB oo ka bilaabanaya deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Daafurka mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha Jubbaland sida wasaaradda beeraha, wasaaradda isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Jubbaland, wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo xubno ka socday hay'adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiir dowlaha wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya Asad Cabdirasaaq Maxamed ayaa ka warramayay ujeedka mashruucan u leeyahay beeraleyda dowlad goboleedka Jubbaland.
Waa mashruucan daraato waxaan joognay iyo tii ka horeysay baydhabo mashruucana laga daafuray, maantana waa Kismaayo daafurka. Mashruucan la yidhaahdo Rural Livelihood Resilient Program, ifad baa wada ifad iyada idin sharxi doonta. International Fund for Agricultural Development baa la dhahaa mashruucu wuxuu yahay. Cross cutting wasaaradaha sida xanaanada iyo beeraha adduunka inta badan waa isku mid, livestock and animal husbandry iyo crop, laakiin innaga maadaama uu khayraadkeenu badan yahay uu kala duwan yahay, waqti badan kama qaadayo si prestation laynku sameeyo, shirku official waa idiin furan yahay.
Wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Geele Maxamed Aadan ayaa beeraleyda deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan beeraha.
Waxay rabaan dadkanagu, waxay rabaan inay wax la soo baxaan bay rabaan. Dadkanaga yaanba iyo abuur ma rabaan. Dadkanaga waxay ogaadeen inaan baryo baahi looga baxayn. Waxay ogaadeen inaad muruqaaga maasho inay maslaxadda guud ku jirto. Dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay mashruucaas ibad inaan ka faa'iidaysan doonno, shacabka loogu faa'iideyn doono, oo aan rabo inaan hormarsado oon kandari directorka ugu baaqo. Dadkanagu waxay rabaan inay tabcadaan, dadkanagu waxay rabaan qalabka ay dhulka ku tabcan lahaayeen sida cagafyada, kanaalada dib loo sameeyo, maxaa la yidhaahdaa in lagu dhaqaaleeyo inay wax la soo baxaan.
Mashruucan RLRB ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan beeraleyda ku nool deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.